kahawa, wewe unapendelea chai. Napenda kutazama sinema, wewe unapendelea kusikiliza muziki, kutembea pamoja, kucheza densi when no one else can see. Kucheza densi when it's just you and me. Mimi na wewe tunafana.
Kuishi city, wewe unapendelea shamba, na mimi napenda choma. Wewe unapendelea kutayarisha mamboga, tuandae pamoja tufurahie. When it's just you and me.
Mimi na we tunafaana.
Mimi na wewe tunafaana.
Tunafaana, baby you and me.
Nasema baby you and me. Nikiwa nawe nasahau mbali, najua sisi si tofauti. Kucheza dance under our favorite tree. Nikiwa nawe nasahau mbali, najua sisi si tofauti. Kucheza dance under our favorite tree. Baby you
under
and me.
Nikiwa nawe nasahau mbali, najua sisi si tofauti. Kucheza dance under our favorite tree. Nikiwa nawe nasahau nyumbani, najua sisi si tofauti. Kucheza dance under our favorite tree. Baby you and me. Baby you and me.
Mimi na we tunafaana.
Mimi na
we tunafaana.
Mimi na we tunafaana.
Under our favorite tree.